Stereo Monster.
No bobo bobo, yeah yeah yeah. Moto no washa kwako siwezi uzima. Sijegesha mikwako ndo mazima. Penzi sio la kitoto la kiutuzima. Nilichokipenda kwako ni heshima, heshima. Kama vule takulinda kwenye mvua, samaki kwenye chambo mesha mvua. Natamba maji gambo ni na mali safi. Penzi lako kakibaka mekwa pua. Nimetuliza rapa sinatua. Ndoa kabla ya mwaka uwe wangu wife. We know my angel honey. Only you in my life. We uzikwe na mi. Na ulivyo mrembo. Hafu inazia tadafu yo nipe mami. Umenikili bila knife, knife, knife. Oh, bila knife, knife, knife. Umenikili bila knife, knife, knife. Oh, bila knife, mama, yeah, yeah. Naziona movie, tena zisizo fanana. Mweza koho itabali, ukini pale usikumbuki jana. Hivi we ujui, mazako na kupenda sana, sana. Sije kweka kizani, baby, nikaja kupata lana, lana. Vurugu za masidi. Siku baba ishe kukuacha, siwezi. Fitina za makusudi. Tena zisikutisha, oh, oh, mama. We know my angel honey. Only you in my life. We uzikwe na mi. Na ulivyo mrembo. Hafu inazia tadafu yoni.